Here's another one. Here's another one.
Mi namuita sweet ya nanita darling, namuita honey. Sasa kwa nini ni mchiti ya noki mwali wangu mwandani. Maisha yetu pambe, pambe tumenogewa Hatujali wa pambe, pambe wakituange Maisha yetu pambe, pambe tumenogewa Hatujali wa pambe, pambe wakionge
Na pamba
hata waseme nini Waronge wakiamua
Na pamba
wandesuma wanga pemba Wanike tutanua
Na pamba
mwimbo wa jujina Katalina ni hali sina
Na pamba maua
Hadharani leo naonyesha chombo
Ngoma yo ngoma Ngoma yo ngoma
yo Chombo icho
Ngoma yo ngoma
baby boom
Ngoma yo ngoma meyona yo
Kamzidi Nilipochomeka Kachomeka Utamua sambusa na koka Kachomeka Utamua sambusa na koka
Na pamba
Hata waseme nini Waronge wakiamua
Na pamba
Wandesuma wanga pemba Wanike tutanua
Na pamba
Wanga wimbo wajo jina Katalina ni hali sina
Na pamba mawa
Yoyo Hadharani leo naonyesha chombo
Ngoma yo ngoma Ngoma yo ngoma
Ayo Chombo icho
Ngoma yo ngoma
Baby boo
Ngoma yo ngoma meyona yo
Hadharani leo naonyesha chombo
Ngoma yo ngoma Ngoma yo ngoma